yeahyourbeat.com.
To me, all eyes on you.
Made beats on the beats.
Havegeza ho, mureku munde chere. Oh, numusaza wanje nacho, ibyo simbyitaye.
Niwe wanyemeje, ubanza naranasaze. Oh yeah.
Nanjye ubwanjye njya nseka, viye wanje ntanyima.
Urambi mu kasi, nesinzi icyo namuha.
Niwungeza mu bicu, azi ibyo nifuza.
Oh, I surrender to your love. Arateye nanyikiriza. Do me every day, day, day.
In a better way, way, way.
Oh, nanjye ubwanjye njya nseka, viye wanjye anyima. Do me every day, day, day.
In a better way, way, way. Umusaza wanjye ntacyo, ibyo simbyitayeho.
Njya numva bamupinga ngo uyu musaza ntagateje. Niba mundekere, nibuze neza irangamuntu yanjye.
Ami ibyo nifuza, akunda kubikuza. Amagashahara buri munsi kenshi, umusaza tanga kea.
Stole my heart like a magician, anyiheraga show.
Every day ni valentine, bikundira icyo.
Oh, I surrender to your love. Arateye nanyikiriza. Do me every day, day, day.
In a better way, way, way.
Nanjye ubwanjye njya nseka, viye wanjye ntanyima. Do me every day, day, day.
In a better way, way, way. Umusaza wanjye ntacyo, ibyo simbyitayeho.